session, I think it's appropriate that we have this Hawaii theme today, as all of us are encouraging the negotiators to get done so maybe we can take a vacation in Hawaii. The Sergeant-at-Arms Honor Guard is composed of Senate Pages Jonathan Kaczynski and Eli Everson. They will now present the colors. So we have a special privilege this morning to have our prayer offered by the Hua which will be followed by a Hawaiian version of the doxology sung by members of the Hawaiian community in Washington State.
E ko mako mako aloha mai kai kalani, e ho anu ko inua, e ino mako mo molo me ka pokulo, a me ka pule no ki alkai a me ka ho'o mālo lama ana. Nui ka mahalo kia koe ko mako po e kana wai wa alkai no ko lako, ho'o lawelawe ia mako pakahi I ke ia aina o wakile kona. E kia pua ke noi noi ni mako uia oe no ka halekana, ona kane, amina wahine, na koa na mea, e kia pua. Me ka mahalo mou e kia loa no na kane a wahine koa e, ho o palekana I ko ma ko koho ana, I ke kua koa. Nui ka ho opo mai kai na ho e mahi, e oro oro ai no ka malukia I loko I ho. Ke no noi ni ma ko na pua mamo o ka aina wa kine kona, e aloha I ke kai I ke kai. A e malama I ke kai te kahi, a e ike ka mea o koa, me ka ihi a me ke aloha. E ke a koa manaloa, e ho pō mai kai, I nā lakai a pau, ma ka honua, e inea, e ike, ma ka ho ponopono ana o nā hema, a me nā hule ana a mako, a laila, hiki a mako e noho me ka maluhia, a me ka lokahi. E olo oe e hopo mai ka ia mako I ke ala, a e hopo mai ka I ke akua, ia mako me ke aloha. Mā kai noa o Yesu Christo, ke kei ki hiwa hiwa, ke kei ki